JL be down for a minute. Relax in the game. I ain't down with the gimmick stuffed up. As a man, I ain't got no limit. Follow my hype. I'm here for the business. New doubts on my call from Jack. I said, Timmy's rappers in the game. They've been fucked up. If it's your buddy, what ain't talking no shit? Neck on my biggest, but I am the best. The king in the game. Y'all know it's a bet. Money, this is my fucking send rappers to Gambia. Jim could the jingle, my dama Sakaria. The glue will buy, I'm cutting my rap. Do my tech chip shit. I don't play with the mic. You lame ass niggas be talking that shit. Them clown ass niggas be feeling that shit. Gambia, Gambia. Chowly the buddy. Now, not be the jagger. Sit the wear be the city. Now, who's up my tech? Sen rap pa si Gambia jog len wax len touray bulal te bul jege man may dama yaga nopi ne tek di hol sen game bi di setan sen rap pa yi tek sen best ma deglu ko tok di retan yi dim ay dof xam nañ man may kan sen pet pet bade bori way xam nañ man may kan yi dim ay dof man xam nañ man may kan sen pet pet bade bori way xam nañ man may kan bolo ngeen fi be tej ma fu xat may rap luma tiji ñew tej sen gat dir man rek ngeen am pour ndam am di ngeen ma push comme jam ci gëna naw rap fa teen di ma gis amul kenn ko fi dof di fi top di ma gis dama gëna gaaw gëna bass kenn duma dab may real rap go dama sori sen jam yeen sen waxa de bari way kenn du ci rap diko tibé bu sori hey bul ben di ma gis may top jël may ko tek sut ñep ma gëjoon ci game bi de rap bi ne tek may tegati sa bop ba di break sa nek dama dikk dina ñi fi ne di rap duñ sit pa le robo duma yi fi ne di chop sen fit rap duma fi moro ma kenn dama waro na pack dem dekk gal sen man suma nexé tok ken yé suma rabé ñi bokko luma dugon fi may du gena fegi di wax te taxut ma gen fe degu de boot flame boss behind boss so root this boss behind boss hey ki mun sen rap si Gambia jog len wax len touray bu lal te bul jege man may flame boss dama yaga nopi ne tek di hol sen game bi di setan sen rap yi tek sen best ma tek lu ko tok di retan yi dim ay dof xam nañ man may kan sen pet pet bade bari way xam nañ man may kan yi dim ay dof xam nañ man may kan sen pet pet bade bari way xam nañ man may kan
oh yeah rapping ass niggas know where the block letter f going on as far as rapping can none of you rap niggas keep a